Jumapili akawa sasa amenunua mafuta petrol lita 5 kule Endebess. Na akakuja mpaka mahali mtoto anaishi. Watoto wameenda kanisani. Wakati wanarudi, alipomwaga msichana anapenduka kukimbia, anarudisha kumwagia kwa mgongo na kupitia kibriti. Sasa harakati hiyo, msichana akamwambia tata yake, kimbia uniletee brangeti. Mchama akateka msichana huyo mdogo yenye angeokoa tata yake, akachukua panga akaruba akate huyo mdogo naye akakimbia.
Recently we received a high profile patient who is an athlete but also sustained gender based violence from a person known to her. The amount of burns on the body is about 80%, which is really really severe. Some of them are quite deep.
Omba haki kwa serikali ifanyike tupata haki, msichana huyu apata haki yake.
So usually when your skin is breached to that extent, we give adequate antibiotics and other products and other technologies that we employ. So the key thing is really to protect the body from going into multiple organ failure.